unknown. On the record. Okay. Sika bau, sika aburu, sika amiri, mimu mingine bat. Nita bau, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Sika bau, sika aburu, sika amiri, mimu mingine bat. Nita bau, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Okay. In God, everything is possible. Wadi yake tamu kusoma maparable. Ahadi kwake sitika rolling balls. So mimi kwake nitabao. In God, everything is possible. Wadi yake tamu kusoma maparable. Ahadi kwake sitika rolling balls. So mimi kwake nitabao. Sitabao, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bau, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Sita bau, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bau, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Okay. Bila mola, utakuwa na mablanda. Jumi na mwamini, wakishuka mina panda. Yeye ananipenda, jupia mimi ninampenda. Hakuna mtu na mshinda, juyendo as leader. Rabana ananifollow, kila mali mi ukwenda. Na kama designer, minasema panda. Mapenzi yake imepanda, na kuna daktari anaweza toa. So, sita bao, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bao, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Sita bao, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bao, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Okay. Mina juwe ti Christ tuko juu. Kama ego on the sky uko juu. Nda kufuata uniweke juu. Papa mina juu 101 like you. Lord, umeniweka maridadi. Ndo mana na kusifu wendo maidadi. Lord, I'm precious to you. You are precious to me. Mina juwa, sita kuwa chini. Sita bao, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bao, nita aburu, nita amiri, Mungu peke. Sita bao, sita aburu, sita amiri, miungu mingine bat. Nita bao, nita aburu, nita amini, Mungu pekee.